Tafakari ya kina fasi nataka jadili. Kwenye jamii kuna kama mama jasiri. Leo wanaki wanavyoishi wanaongozwa na TV. Wana fry etu sasa kumbwa na shusha CV. Hawajui wanapokwenda wamesau history. Na wapenda wanaosimama wana fight ile for real. Watunza mazingira kama Wangari Masai. Wanaongoza kisiasa wengi wao watu fight. Saluti kwa Sara na Anti Karora Kinashi. JD and my mom fikra zenzi na ishi. Girls, you better understand yourself. It's pure, you may take care yourself. Girls, you better understand yourself. It's pure, you may take care yourself.
Wana mama jasiri. Wana mke wakibantu wana mama jasiri.
Katiri chumbe wandu.
Lolota nakabili moyo ya natunda siri.
Nothing of you say, you can leave.
Wana mke wakibantu wana mama jasiri.
Katiri chumbe wandu.
Lolota nakabili moyo ya natunda siri.
Nothing of you say,
women's empowering must concentrate with our customs and African traditions. Do not let our little mamas to be slaves of video programs.
Ni watakie heri fanaka pia baraka katika kujikomboa na tabaka mlilo nasa. Kujikomboa kwenu kwa zati iwe sadaka kwa mabinti wanaokuwa mtaani siwezi haka. Masho lionao ni nafasi utoi yacha. Jichunge na iyo miwa mapema usije chacha. Jichunge na iyo miwa mapema usije chacha. Zipo mila zina zulo lomema usije kacha. Napenda kwa na nguvu lakini siku nyanyasa. Mwerevu uomba lazi ni kuvyepuka vichasa. Amenilea vema ili badaye nitu baba. Anekulea vema ili badaye witu mama. Mapenzi zatu lono nyesha tangu mdogo. Menifunza kuwa na heshima kwa wakubwa pia wadogo. Na kupenda mama inshallah ukae salama. Cha kukulipa soni weni zaidi ya gharama. Na kupenda mama inshallah ukae salama. Cha kukulipa soni weni zaidi ya gharama.
Mwanamke wa kibantu mwana mama jasiri.
Katiri chumbe wandu.
Lolote nakabili moyo na natunza siri.
Nothing of you say, you can't leave.
Mwanamke wa kibantu mwana mama jasiri.
Katiri chumbe wandu.
Lolote nakabili moyo na natunza siri.
Nothing of you say, you can't leave.
Women's empowering must concentrate with our customs and African traditions. Do not let our little mamas to be slaves of video program. Let's empower them and treat them right and equal as how as good our ancestors does. Let them rise.